dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikigano dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi twifuje ko twaha ijambo umunyamakuru wacu Claude Ganza munyamagana ukorera mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda no mu gace k'Uburasirazuba ka Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo.
Ingingo ya 8 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 ivugurura ururimi rw'igihugu n'indimi zemewe mu butegetsi. Iyi ngingo ivuga ko ururimi rw'igihugu ari Ikinyarwanda naho indimi zemewe mu butegetsi ni Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Iyi ngingo ikomeza ivuga ko itegeko ngenga rishobora kongera cyangwa kugabanya indimi zemewe mu butegetsi, ari nabyo byakozwe mu mwaka ushize maze Igiswahili cyongerwa mu ndimi zemewe n'ubutegetsi rwiyongera ku Kinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Mu kugena umwanya indimi zemewe zihabwa mu gukoreshwa, ingingo ya 8 y'itegeko nshinga ivuga ko inyandiko z'ubutegetsi zishobora kuba mu rurimi rumwe cyangwa ebyiri cyangwa zose mu zemewe mu butegetsi. Mu kiganiro dusangire ijambo cy'uno munsi, murumva icyo abakurikiranira hafi imikoreshereze y'Ikinyarwanda bavuga ku mwanya gihabwa mu butegetsi, mu burezi no mu miryango, ibikibangamiye n'ibikwiye gukosorwa ngo Ikinyarwanda gisigasirwe uko bikwiye. Murumva n'iki inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ivuga ku bikorwa mu kurengera no kurinda ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse no kugikungahaza mu bijyanye n'iterambere ry'ubuhahirane n'ibindi? Nitwa Claude Ganza munyamagana, n'ibyo bya Amerika. Hagati y'umwaka wa 2002 n'ibihumbi 2003, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi, uburezi n'umuco UNESCO ryifashishije abahanga mu yiga ndimi ngo berekane uburyo bufatika bwapimirwaho ubuzima cyangwa icyizere cyo gusagamba k'ururimi. UNESCO yari igamije gufasha ibihugu gushyiraho politike, kumenya ibikenewe n'ingamba byafata mu kurengera indimi zabyo. Zimwe mu ngingo abahanga mu yiga ndimi bahaye UNESCO zirimo kumenya umubare nyawo w'abavuga ururimi, ijanisha ry'abaruvuga mu baturage b'igihugu cyose, uburyo ururimi rukoreshwa mu nzego bwite za leta no mu zigenga, agaciro abaturage baho ururimi rwabo bwite, guhererekanya ururimi mu masekuruza abato bakarurahura ku bakuru, umwanya ururimi ruhabwa mu butegetsi, politiki y'ururimi, kugira imfashanyigisho zihagije mu kurwigisha n'ibindi. Reka twinjirane mu kiganiro neza n'umwe mu bamaze igihe bakora ubushakashatsi ku rurimi, umuco n'amateka by'Abanyarwanda, Ntwari John Williams. Aratangira agaruka ku mwanya ururimi rw'Ikinyarwanda ruhabwa mu buzima rusange bw'igihugu, kimwe n'ababona bacyonona kurusha abandi mu gihugu.
Icyo navuga ni uko mu bijyanye n'ururimi rw'Ikinyarwanda ruri hasi cyane mu mikoreshereze, kuba rukoreshwa se kuba ruvugwa n'uburyo bwitaweho muri rusange, biri hasi cyane kandi mu nzego zose. Ubundi ururimi rujya kwangirika, navuga ko muri ino myaka ya vuba inzego zagiye zirwangiza nenye, hari cyane cyane abahanzi bazana amagambo mashya atabaho, iyo bari masenda mu buryo bwo kuba bayahanze, ariko usanga bafite uruvangitirane rw'indimi n'amagambo basiga baniyitirira ngo nayo mu muhanda, ugasanga ayo magambo akoresha urubyiruko rurayafashe, abana n'abandi bantu benshi bagendeye bitewe no kuvangura umuntu n'icyitegererezo. Tumufatiraho urugero, bityo nibyo avuze bya rizima cyangwa apfuye bakayikurikirana. Abakabiri bakunze kwangiza ururimi n'abanyamadini, bavuga ko bashaka ngo bagiye mu mwuka kumva ngo ahari ishimwe bakavuga ngo ni amashimwe, ahari umuzimu bakamwita imizimu, abakabaye abazimu imizimu. Ibyo byose madini azana bitewe n'uko ntibitaye ku mivugirwe y'ururimi, ahubwo bakavuga ngo bari mu mwuka, bakavuga ibyo bashaka, nabo bafite benshi bakurikira, haba mu rusengero, haba mu kubafataho icyitegererezo, mu kubafataho abantu b'umwuka bayobora mu by'Imana, mu by'imyemerere, bafite benshi babibya mu kwangiza ururimi. Aba gatatu bangiza ururimi n'abanyamakuru, bangiza ururimi cyane mu rwego rwo kuba batarwitaho, mu rwego rwo kwiganana, mu rwego rwo gushaka icyo nakwita ngo ni ukugera ku bishya, mu rwo guhangahanga buri wese ahimba ibye, ugasanga bangiza ururimi kenshi baruvuga mu buryo bupfuye. Kubera ko radio, televiziyo n'ibindi binyamakuru bikurikiranwa na benshi, nabyo bigira uruhare mu kuroga benshi mu kwakira ururimi rutarirwa. Icyiciro cya kane n'abayobozi. Abayobozi bakagombye kuba intangarugero mu gufasha ururimi, mu kurusigasira, mu kurukomeza, mu gutuma rubaho, ariko bararwangiza cyane mu ruvangitirane rw'indimi, mu kwanga kwiga Ikinyarwanda cyangwa se kwanga kukinoza, kubera ko bo bavuga gukinyereza n'uko ubutumwa butambuka, ye no kuba gikoreshwa gakeya. Nyuma y'ibyo byiciro binavuze rero byangiza ururimi mu Rwanda, umwanya ruhabwa wo kugira ngo ruzanzamuke ni muto cyane.
Minisiteri ifite umuco mu nshingano ntabwo yatuboneye umwanya ngo tuganire, nubwo twari twabiyisabye. Cyakora twabonye bamwe mu bayobora inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, halke mu magambo ahinnye, Umunyamabanga nshingwabikorwa wayo Bwana Vuningoma James aragaruka kuri bimwe mu bimaze gukorwa mu kuzahura ururimi rw'Ikinyarwanda no kurusubiza mu mwanya mwiza.
Gereke Ikinyarwanda nta Kinyarwanda cyagiye nta kizajya kizahoraho kuko bene cyo barahari bagenda bakurana mu bihe gusa, ariko icyangombwa nuko buri wese afite inshingano zo guhora rushishikarizwa kurinda no guteza imbere Ikinyarwanda. Ibyagizweho ni byinshi ariko kandi n'ibisigaye ni byinshi. Cya mbere habanje kwitabwaho gukora ubushakashatsi ku buryo imyandikire y'Ikinyarwanda yashyirwa ku murongo, Abanyarwanda ibyo bavuze akaba ari byo bandika ntibabusanye. Ibyo rero byarakozwe bishingiye ku mabwiriza y'imyandikire y'Ikinyarwanda. Hakozwe ikibonezamvugo ko ifite amabwiriza nk'ayo, kiraho n'ikibonezamvugo kugira ngo abazifashisha aya mabwiriza bajye bamenya ko bafite n'izindi mfashanyigisho. Ubwo ni nkoranya ziziyongeraho. Ibyo twakoze rero bindi ni uko kuvugurura Ikinyarwanda biri kuri gahunda zitandukanye. Ushobora kuba mwarakurikiranye cyangwa munakurikirana gahunda za Ntibavuga Bavuga kuri televiziyo y'u Rwanda na radiyo Rwanda, yewe n'ahandi bagenda babisaba, tukaba tubivoma mu gitabo cya Ntibavuga Bavuga, kandi n'Abanyarwanda bakagenda baduha n'andi magambo n'amuganyu nk'abanyamakuru. Ubwo byagiye mu mashuri yose batangiye gukoresha aya mabwiriza ko Ikinyarwanda ubu gifite amasaha 7 mu cyumweru. Kera byari bifite amasaha 2 gusa kuva hasi kugeza hejuru mu mashuri abanza, mu mashuri yisumbuye. Noneho byagera muri kaminuza akaba ari abafite ubumenyi bwihariye bariya bazakurikirana Ikinyarwanda, ariko ubu byarahindutse kandi barabikurikiza. Ubu ngubu turabizi
mu bigo twasuye hari aho twagiye tugera bakatubwira ko biga amasaha 2 yonyine mu cyumweru ururimi rw'Ikinyarwanda.
Niba bariho babikora ntabwo bari binjira muri gahunda, kuko gahunda yo irahari. Noneho rero aho bitari byakorwa bakabakangurira kubikora kuko ni gahunda y'igihugu, ntabwo ari ishuri rimwe ryabikora ngo abandi be kubikora. Dushingiye no ku mabwiriza ya ministre agenga imikoreshereze y'indimi mu Rwanda agiye gusohoka, ibyo bintu byose byagiye byitabwaho kugira ngo izi ndimi uko ari enye, Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili byitabweho uburyo bukwiriye kandi bungana. Urumva ko rero ibintu biriho mu mirongo migari, nibyo ngibyo twakoze.
Ntwari John Williams asanga umuvuduko w'abangiza ururimi rw'Ikinyarwanda uri hejuru kuruta inzego zishinzwe kuruzanzamura zikoreraho, hakaba n'iby'ingenzi byirengagizwa ahubwo imbaraga zigashyirwa mu bitari ngombwa.
Nubwo hari inzego zifite mu nshingano kuba zazaza ururimi ntacyo zikora, hariko inteko n'umuco nta magambo mashya ihanga cyakurishyiraho ibyo yita Ntibavuga Bavuga, ariko ugasanga si amagambo igaragaza ko ari mashya yinjiye muri mwe ngo yigishe Abanyarwanda. Nubwo hari umwanya mwiza wo kuba Abanyarwanda bakwiga amagambo mashya, iyi nteko y'ururimi n'umuco nyarwanda yaduhangiye, ahubwo usanga Ntibavuga Bavuga ikora akazi ko gusemura amagambo yivana mu zindi ndimi iyashyira mu Kinyarwanda, nacyo kenshi gipfuye. Undi mwanya mu burezi ntabwo kibona kigishwa ari kimwe, dore ko kuva mu mwaka 2015 ubwo inteko y'ururimi yahinduraga inyandikire y'Ikinyarwanda ikazana inyandikire mishya, abarimu benshi bigisha nubwo bagiye bahugurwa ku myandikire mishya baracyafite muri bo imyandikire yo hambere. Abana mu ishuri bigishwa Ikinyarwanda gite cyane gifite amasaha make ashoboka, uretse n'iyo myandikire kuba mu ishuri gifite amasaha make ashoboka bituma kiyujya hasi, ugasanga umwana ishema rye no kuvuga Igifaransa no kuvuga Icyongereza no kuvuga izindi ndimi, ariko Ikinyarwanda nta gaciro gifite mu miryango. Nuko nta gaciro gifite, ababyeyi bakiganiriza abana gusa mu rwego rwo kubyoroheje, ariko usanga nabo bahatira kumenya indimi z'amahanga. Ni byiza yuko ariko nta kintu gitakare, abayobozi bo nta mbaraga bashyiraho mu kugikosora. Ikinyarwanda gifite umwanya muto cyane mu mikoreshereze mu gihugu, mu nama no mu buzima rusange. Turacyabura urwego rusigasira Ikinyarwanda. Byavuga ko hakenewe urwego sesengura kungahaza rurimi. Urwo rwego turamutse turufite rwarinda ibyo byose, ibyo nita ibyonyi by'ururimi. Kuba ingoma uko zihindutse ariko n'ururimi rurushaho kwangizwa n'urundi rurimi rwinjiriye, biterwa n'uko hari icyo cyuho cy'uko rudafite imbibi zirurinda. Hari uwavuga ati inteko y'umuco ntihari, ifite byinshi irimo bitafitanye isano n'ururimi ngaho mu bamisi ngaho mu bahanzi ngaho muri za filimi za sinema n'ibindi ariko harakenewe urwego rukurikirana umuco rukamenya guhanga amagambo rukamenya kwinjiza amagambo mu rurimi rukavana amadakwiye icyo gihe ururimi rwose rwaza n'igishinwa cyaza n'icyarabo cyaza cyakirabona cyazasigara kirinzwe kandi kikarushaho gukungahara haramutse urwego rururinda rukurikirana rutemera kwiri ijambo ryijugunya mu rurimi mu Kinyarwanda rugasesengura iryo dutiye tukamenya ngo niritirano riremejwe n'intiti n'inzobere zibisobanukiwe iyo tudatiye se tukaba dukeneye kuriterura uko riri nabyo bikemezwa radio imyaka ibayeho ryarafashwe gutyo n'ubwo barundi baturushije kubyita isamirizi ibyo twita imodokari bivuga ko imodokari wabyita umuduga ibyo twita minisitiri n'umushyiranganzi byo kwita ejo bundi tugize sena tuyigiza imbere yabo tumaze kugira imbere yabo tuti ni sena ni umusenateri bo bayigiza nyuma bati ni umukenguzi amateka simpamya ko ari uko batekereza cyane kuturenza ahubwo no kwabiha umwanya natwe bihawe umwanya bigagira urwego rubishinzwe
umuyobozi w'ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco bwana Nsanzabaganwa Modeste avuga ko bakangurira ibyiciro binyuranye by'abanyarwanda gukoresha ururimi ruboneye ibijyanye no gukungahaza ururimi rw'ikinyarwanda binyuze mu gucura cyangwa guhanga amagambo mashya y'ikinyarwanda cy'umwimerere kimwe no gutira amagambo mu zindi ndimi n'intambwe inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ivuga ko itihutiye gutera kubera izi mpamvu Nsanzabaganwa agarukaho
muri rusange burya ururimi rubangamirwa n'ibintu byinshi birimo n'iterambere ubwaryo kuko iterambere rigenda rihaha n'ibintu abantu bahaha haba mu Rwanda cyangwa ahandi ugasanga iterambere rijyana n'indimi zaho rivuye indimi z'amahanga kenshi bigasanga nk'amagambo arisobanura atarashakwa ugasanga rero habayeho gutira vuba navuga afata ijambo ryo hanze ukabikubita mu Kinyarwanda cyangwa se ugasanga ururimi rubaye nk'uruvangiwe cyane ibindi ni ibisanzwe ni by'imideli urubyiruko cyane rukurikira urukira abahanzi akakibona muri uriya muhanzi kandi bamuhanzi avuga ururimi rutanoze kugira ngo yisanishe n'abantu bose ugasanga rero ahubwo urubyiruko niwe rukurikiye rugakeka ko ariyo mvugo inoze
aha kuri iki noneho mu guhangana n'ibyo ngibyo
igikorwa ubundi tunakora ni ubukangurambaga kuri abo ibyo byiciro by'abantu kuko ntibabwira buri muntu wese muri iyo ni 12 yo muzabishobora ariko hari imiyoboro abantu bose bakurikira radio televiziyo noneho tukashyiraho ubutumwa tugira tuti dore urugero ntibavuga batya bavuga bari gutegura rero ntibandika batya bandika bari mbese ibintu bimeze nk'amasomo yoroheje ariko akangurira abantu kwitabira kunoza ururimi rwabo
muri ntibavuga bavuga no gukosora asanzwe ariho ariko nta magambo mashya agaragaramo yaturutse mu gucura amagambo cyangwa se mu gutira amagambo yinjizwa mu Kinyarwanda ibyo bizakorwa ryari bigize hehe
iyo ni intera ariko hariya ikigamijwe kuri televiziyo na radio muri rusange ni gukangurira abantu kubereka uko imvugo inozwa n'imyandikire inoze noneho ugize uti ese ku rurimi ukungahazwa n'amagambo icyo cyo bagikoraho twarabize uti aho tira amagambo hanze reka tubaze twishakimo amagambo hari amagambo akoreshwa mu myuga adakunze kumenywa n'abantu benshi ayo magambo yatugira akamaro kuko ni amanyarwanda ni amagambo y'amanyarwanda noneho tugira inyigo nziza cyane turayegeranya tugira ikigega cy'amagambo 1872 si mashya kuvuga ngo navutse uwo munsi ni ayakoreshwa mu mvugo zihariwe n'abanyamyuga atamenyerewe mu rurimi rusange ariko yakoreshwa noneho mu rurimi rusange akaziba cya cyuho aho gutira ururimi z'amahanga mbese ni bwo kwitira aho gutira hanze nko kujya ngo yegeranye ni ukuyegeranya mu ngeri tukagira tuti ubuhinzi n'ubworozi tukavuga babo tugategura igitabo ubuhinzi n'ubworozi ibinyabuzima umuntu amagambo ari ku muntu n'ibimera umuntu akoresha buri munsi icyo nagikwereka cyararangiye ubu turi ku buhinzi n'ubworozi niturangiza turafata mu butegetsi cy'amagambo twatiye cyane ayane twabona yasimbura turangiza mu ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ryuzuye amagambo menshi menshi cyane ava hanze, ese nta cyakorwa mu kigega cyacu buriya ntabwo twavamo umwe tukagira amagambo niyo yaba ibihumbi icumi cyangwa cumi na bitanu ariko byunganira yanasanga bikumira gutira bya hato na
hari ingero mu miryango usanga mu rurimi rw'ikinyarwanda rutavugwa no mu rugo, abana bakigishwa mu mashuri aho batavuga ikinyarwanda guhera mu mashuri y'inshuke. Ntimubona ko ikinyarwanda n'ubundi kizakomeza kugira ibyo bibazo mu gihe mu miryango icyo kibazo kitavuyemo mu mashuri ngo kivemo n'ahandi kibangamira cyane gukemura?
Burya hari ibintu ubuzi ko bizagira ingaruka zimwe na zimwe ariko ukabyemera kuko uburemere bwabyo bugufitiye inyungu nyinshi cyane. Tuvuge nko gukoresha indimi nyinshi, niba dushaka kwagura amarembo, niba dushaka n'iry'ikoranabuhanga, niba dushaka guhahirana n'abandi, niba dushaka gutera imbere, ni ngombwa ngo dukoreshe indimi zirenze urwacu bwite kuko urwacu rwumvikana nyuma y'imipaka. Hari indimi zarenze imipaka tugomba gukoresha. Urumva rero nta kuntu tutakwiga Igifaransa, nta kuntu tutakwiga Icyongereza, nta kuntu tutakwiga kandi hari indimi ziduhuza n'abo duhahira ndetse n'abo dushaka natwe kuha umuco wacu tubahe ariko twumvikana. Ibyo ni uguhitamo, ariko kuguhitamo kujyana na none n'ingaruka ni ukuvuga ngo tugomba no guhangana n'ikibazo cyo kuvuga ngo zitabangamira Ikinyarwanda. Dushishikariza abanyeshuri kwita ku Kinyarwanda naho biri bibiri
Amerika n'Uburayi, Aziya na Oseyaniya, nibiducumbikire ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda.
Hari abasanga imyumvire bamwe mu bantu bize n'uko bafata umuntu uvuga Ikinyarwanda neza itera abakivuga neza kugira ipfunwe. Bwana Rukizangabo Shami Aloys ayobora ishyirahamwe ry'abanyamakuru baharanira umuco n'ururimi.
Reka mpere mu muryango. Mu muryango higeze kubaho ndetse biracyanariho ko umuntu uvuga Ikinyarwanda bimutera ipfunwe, cyane cyane umuntu abibonera nk'abantu ababyeyi iyo ahuye n'umwana we cyangwa se hari abantu baje gusura umuryango, iyo bahuye n'abana mu buryo bwo kubasuhuza cyangwa se mu buryo bwo kubavugisha busanzwe kwa kundi umuntu akinisha abana, batangira kumuvugisha mu zindi ndimi. Sindumva umuntu ukinisha umwana musanze mu muryango cyangwa se niyo yaba ababyeyi be batangira kubavugisha mu Cyongereza, Igifaransa, mu zindi ndimi kugira ngo ahari byerekane ko abantu ari abasirimu. Nicyo cyabyishe mbere na mbere, hanyuma byagera mu ndimi z'ubutegetsi ugasanga nanone umuntu uvuga Ikinyarwanda nta wabimubujije, nta wamubwiye ngo nakivuga ngo wenda biragenda bitya, ariko ugasanga arabyibwirije sinzi iyo icyo gihu cyaturutse akabyibwiriza akavuga Igifaransa n'Icyongereza naho yaba atabivuga neza. Bisa nkaho umuntu uvuga Igifaransa uvuga izindi ndimi ari umuntu usobanutse, kandi uwo muco uhera kera, nge mbona ari ubukoroni bukitugendamo, kuko uhereye kera umuntu wavugaga izindi ndimi Igiswahili n'Igifaransa nibyo byari biriho mu bukoroni, bavugaga ko arimvuriwe, ari byo byo kuvuga ko umuntu arimvuriwe ateye imbere. Igihe rero umuntu yabaga atabizi atazi izo ndimi bamwitaga umuntu uri aho ngaho, umukafiri, umuntu udasobanutse. Ibyo rero byararanze bigera n'ubu ngubu, haba mu ndimi z'ubuyobozi zikoreshwa mu buyobozi, ujya kumva umuntu abyihangishijeho nta ubimutumye, ari mu bantu batavuga izindi ndimi bavuga Ikinyarwanda cyonyine, n'ababyarwa b'urwo rurimi ariko kumva avuze Icyongereza cyangwa se avuze Igifaransa cyangwa se avuze izindi ndimi cyangwa se arabicangacanze. Usanga rero haba mu mashuri, haba mu buzima bwacu rusange, haba mu butegetsi, usanga Ikinyarwanda n'ukuri ari ururimi, nubwo tuvuga ngo ruravugwa n'abantu miliyoni mirongo ine numva ari kubushakashatsi bavuga ko ariko bumeze, ariko usanga ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda muri ubwo buryo butatumaze kukubwira ari ururimi rugenda rukendera rurembera, sinakubwira ijanisha, ariko ururimi rw'Ikinyarwanda uwakubwira ko ruri mu makuba ntiyaba kubera.
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko mu mashuri y'inshuke n'icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza, ni ukuvuga kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa gatatu, biga amasomo yose mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Iyi ministeri yavugaga ko kwigisha abana mu Kinyarwanda bakiri bato bizabafasha gufata vuba no gukunda ibyo biga, kandi bigafasha n'ababyeyi kujya babasha gusobanurira abana biruseho ibyo baba bize, kuko ababyeyi benshi bataba bazi neza icyongereza abana bigagamo mbere ya 2011. Nubwo iyi gahunda imaze imyaka isaga 7 iriho, ariko hari amwe mu mashuri yigenga abana batigira biga mu Kinyarwanda kuva mu mashuri y'inshuke kugeza basoje amashuri abanza. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO ryo rivuga ko ururimi ruba rujya mu kaga igihe abato batakirwiga. Rukizangabo Shami Aloys ukuriye abanyamakuru baharanira umuco n'ururimi, na wasanga hari icyo bene abana bahomba.
Ndahera ku ihame ry'abahanga bigeze kuvuga, baravuga ngo burya iyo umuntu yiga mu rurimi rwe, icyo gihe ibyo yiga arushaho kubyumva neza. Ndetse niyo umuntu yiga indi mahereye ku rurimi rwe, izindi ndimi nazo aziga neza. Si ibyo by'indimi kandi wajya no mu bundi bumenyi rusange. Iyo umuntu yiga mu rurimi rwe kuko ari ururimi yonka mu ibere rya nyina, urwo rurimi ubwo bumenyi abufata neza. Ibyerekeranye rero n'itegeko nshinga, ibyo bintu twarabivuze kenshi mu itangazamakuru, turabivuga kenshi tukavuga tuti Ikinyarwanda ko ari ururimi rwemewe n'ubutegetsi, kubera iki hatangwa ibizamini by'akazi? Twibukiranye ko kumenya ururimi si ubuhanga, ahubwo ururimi ni umuyoboro ucishwamo ubumenyi n'ubuhanga bw'umuntu. Ariko noneho twarabicuri, bisa nkaho kumenya ururimi abantu babyitiranije ko ari bwo buhanga cyangwa se ari bwo bumenyi, kandi ari umuyoboro umuntu acishamo bwa bumenyi afite. Bivuga ngo umuntu uzi neza Ikinyarwanda ashobora gukora ikizamini agatsindwa adatsinzwe nuko adafite ubumenyi, ahubwo atsinzwe no kumenya ururimi rw'amahanga. Ni gute natsindwa nuko ntazi ururimi rw'amahanga? Icyo ni ikibazo. Ikindi, niba ururimi rw'Ikinyarwanda byemewe ko rukoreshwa mu ndimi z'ubutegetsi, ni gute hatajyaho uburyo bwo gukora ibizamini by'akazi mu Kinyarwanda? Hanyuma rero ururimi rw'Ikinyarwanda, kuko turi Abanyarwanda, rukaba ari ururimi twonse mu ibere, bakunze kuvuga ko ari ururimi rwa bamana ba data, rwagakwiye gushyirwaho umwihariko. Nkwibutse ko ejo bundi haherutse kugaragazwa ubushakashatsi bwavugaga ko mu myaka 50 mu ndimi zishobora kuzimira ku isi n'Ikinyarwanda kirimo. Ibyo rero kuba ubwo bushakashatsi buriho, nyirango bwagaragajwe na UNESCO vuba hangaha, kubwo bushakashatsi buriho, ahubwo hakagombye kujyaho itegeko rirengera Ikinyarwanda mu buryo bukomeye cyane, ku buryo Ikinyarwanda cyaba ntakorwaho ari ururimi ntayegayezwa. Ariko ntidukomeze kwishuka ngo ururimi rw'Ikinyarwanda, numvise ubushakashatsi buvuga ngo abantu 40 million ngo nibo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Urwo rurimi rw'Ikinyarwanda baruvuga bate? Barukoresha bate? Nibyo umuntu yagagombye kumenya. Ese niba ubwo bushakashatsi bwarakozwe butyo ko ari 40 million, hanyuma UNESCO ikavuga ko imyaka 50 izarangira ururimi rw'Ikinyarwanda rwaramaze gucika, kandi natwe tukaba tubonamo ibimenyetso bibyerekana, abafite ukuri ni abahe? Icyo ni cyo umuntu yakwibaza. Ariko njye nk'umunyarwanda, nk'umuntu witaye ku Kinyarwanda, nk'umuntu ukireba neza, icyo Kinyarwanda bavuga ko kivugwa kirakocamye. Reka nguhe urugero. Ejo bundi mu itangwa ry'impamyabumenyi Butare, ryabereye muri kaminuza y'u Rwanda i Butare, hari umukecuru umwe twahuye avuga ati nagiye mu itangwa ry'impamyabumenyi y'umwana wanjye ariko mvuyeyo nta kintu numvise. Ni ukuvuga ngo imbwirwaruhame zose zavuzwe mu Cyongereza. Mu Rwanda dufite ikibazo aho usanga abantu bicaye mu cyumba yaba amahugurwa yaba inama, harimo umuntu umwe cyangwa babiri batumva Ikinyarwanda, bigahera aho ngaho abantu bakavuga Icyongereza cyangwa se Igifaransa gusa, kubera uwo muntu umwe bamushakiye umuntu umusemurira. Ariko abantu bakumva ururimi rwabo bakarwidagaduramo, bakarwumva, bakarunezererwamo, ko ntacyo bitwaye. Kavugwa na bose ubu n'uruvange, uruswayire n'urufaransa ntawukimenya kwivuga.
Uretse imbwirwaruhame za benshi mu bayobozi zitabura amagambo y'amahanga, niyo baba bari mu nama z'abaturage biganjemo abatazumva n'impine z'amazina y'ibigo na za minisiteri, hafi ya byose biri mu ndimi z'amahanga. Amakuru menshi niba atari yose ashyirwa ku mbuga za interineti z'ibigo na za minisiteri aba ari mu rundi rurimi rutari Ikinyarwanda. Ntwari John Williams umaze igihe akora ubushakashatsi ku rurimi n'umuco by'Abanyarwanda, asanga byari bikwiye guhinduka
mu ikoreshereze y'ubutegetsi, ahubwo gikoreshwa hake cyane. Inyandiko bahererekanya babazanya bahana amakuru zandika mu Cyongereza hafi ya zose. Amatangazo usanga ari nasohoka mu Cyongereza gusa atari no mu Kinyarwanda. mu Kinyarwanda abantu bakaba ari bo bishakishiriza gusemura.
Inama y'abaminisitiri twubaha iyiteranye igashyira abantu mu myanya, usanga izina ry'umurimo yahawe riri mu Cyongereza. Ukibaza niba mu gihugu kizima cyose, mu gihugu cyose cyakabaye haba habuze umusemuzi wasemura iyo nyito y'umurimo yabonye cyangwa se inyito icyo akora. Ugasanga umushinga waje ukuba uhawe mu mahanga habuze ushya mu Kinyarwanda. None abanyarwanda babwirwa ntibamenye ati umushinga uvuze iki, utuzaniye iki. Ibyo nibigaragaza ko Ikinyarwanda yaba agaciro gake ku mikoreshereze y'ubutegetsi, mu iherekanyamakuru, mu byo bavugana, mu byo bakora, n'inama bayobora. Ikinyarwanda kiza mu rurimi nyoganizi, ntabwo ari urw'ibanze. Ni ikibazo agaciro gake gihabwa, ni ikibazo. Ariko mu buyobozi, umuntu wese uzahura n'abaturage yagombye no kuzamo akantu gatoya ko kubazwa mu Kinyarwanda, kuko abazahura nabo bakeneye kumva ubutumwa yabateganyirije, ubutumwa bagenewe, kandi bakabona muri mubumbe bwisanzuyemo arirwo Ikinyarwanda. Ntabwo ruvugwa na benshi cyane mu kino gihugu. Izindi ndimi ubushakashatsi bugaragaza ko zigenda zivugwa n'umubare muto cyane.
Inteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco HALK ivuga ko Ikinyarwanda gikwiye guhabwa umwanya w'ibanze, ariko haboneka inzitizi zitandukanye. Modeste Nsanzabaga n'uyobora ishami ry'Ikinyarwanda muri HALK ati:
"Burya yategeka uribura irenga yobora, twe turavuga tuti imbwirwaruhame zose ziri mu Kinyarwanda itabanze kandi. Ariko hari igihe basanga icyo gitekerezo kiri bubangamire, tuvugikoresheje inama. Urashaka gutumiramo kandi ushaka kubwira ubutumwa abanyamahanga, uraza gusanga nukoresha Ikinyarwanda bwa butumwa bwawe ntabwo buri butambwe nk'uko ubyifuza, kandi ugasanga abo bantu bose bahuriye hari ururimi bahuriyeho, akenshi usanga ari Icyongereza. Icyo gihe ntaja kuza gukoresha Icyongereza, kuko ikigamijwe ni ugutanga ubutumwa kugira ngo bagumye bugire akamaro, wenda bugire n'igihugu akamaro. Hari igihe uzasanga mu mwirwaruhame, mu nama, abantu bakoresha Icyongereza cyangwa se urundi rurimi ku mpamvu nk'izo. Ariko mu by'ukuri igihe bitabangamiye itumanaho rya ryose cyangwa ubwumvane mu bantu, tugira tuti mukoreshe Ikinyarwanda, cyangwa se igihe bishobotse hakorwe ubusemuzi ukoresha Ikinyarwanda basemure mu Cyongereza. Ibintu twifuza ariko ntiturabigeraho, kubera ko abasemuzi baracyari bakeya, abantu bazi indimi zose neza baracyari bake, ariko urumva niyo ntego, nibyo dushaka tuganisha.
Ntimubona ko nanone hariho n'icyuho se nk'ibireba ubuzima bw'abaturage bwite bw'Abanyarwanda, nka buriya bushakashatsi bukorwa ku mibereho y'ingo mu Rwanda, ariko bukandikwa mu Cyongereza bugatangazwa mu Cyongereza, ku buryo n'Abanyarwanda ubwabo batanamenya neza ibyavuye muri ubwo bushakashatsi kandi aribo bigenewe? Ntimubona ko hari
icyuho kiribo? Niyo nkoze ubushakashatsi ku Banyarwanda, imibereho y'Abanyarwanda, ku buzima bwabo se, ku myororokere, ku buhinzi, hari igihe mba ngamije kugeza ku Banyarwanda kabo kandi baranabizi ko bibamo, ariko ngamije no gushyiraho uburyo bwo kuganira n'abanyamahanga ku Rwanda. Iyo nyigo ni nyishya mu Kinyarwanda bizagorana, ariko kiri mu rurimi bumva tuzabiganiraho, niba hari icyo bashaka gufasha cyangwa se icyo bashaka kumva bacyumve, bitambujije ko nanone nzagaruka ngasobanura abanyarwanda mu Kinyarwanda bumva. Icyagaragaye ni ingorane dufite ni uko abandi baturushije icyo kintu. Abafaransa bose bavuga Igifaransa, Abongereza bose, Abanyamerika bose, Abataliyani bavuga Igitaliyani, Abadage bavuga Ikidage. Twebwe turacyari inyuma cyane, turacyigisha mu Kinyarwanda kugera mu wa gatatu w'amashuri abanza, turacyari inyuma y'icyo gituma turimo guhata Ikinyarwanda kikazamuka. Icyatuma rero Ikinyarwanda kitazimira, hari ubushake bwa Leta bwo kugisigasira. Binavuga ko n'iki kigo cyashyiriweho iki gusigasira Ikinyarwanda, hari amabwiriza agiye gusohoka vuba agena, ashishikariza, ashimangira ibindi dusanzwe dukora. Ibyo dusanzwe dukora ni ubukangurambaga busanzwe, kuko nibwo bubasha dufite. Turanavuga ndetse ngo iyo ukoresheje ebyiri cyangwa eshatu banze Ikinyarwanda, izindi zikurikira.
Iyo wicaye mu muhanda ibyo turarinda igarika, wabona uruhu rwe rugera gusanga
ivuga ko hakiri ikibazo cy'abandika ku Kinyarwanda mu Kinyarwanda bakiri yanga, bikaba inkomyi no kubashaka gusoma no gucengera Ikinyarwanda. Turagana ku musozo w'iki kiganiro kigifite byinshi byo kuganirwaho, tuzabagezaho mu kindi gice cy'iki kiganiro. Muzumva icyo bamwe mu banditsi n'abashakashatsi bagaragaza nk'umuti mu kuzanza mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Muzumva kandi cy'inteko izirikana yashyiriweho gusigasira ururimi, umuco n'amateka by'u Rwanda ivuga. UNESCO ivuga ko 43% by'indimi zivugwa ku isi ziri mu marembera kandi zishobora kuzimira mbere y'uko iki kinyejana kirangira. UNESCO ariko ivuga ko ururimi rwagizwe rw'igihugu ruba rufite amahirwe yo kutazazimira ngo ruzime ibiha amahirwe ururimi rw'ikinyarwanda yo gukomeza kubaho. Niko Claude Ganza Munyamagana.
Turamushimiye mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana. Namwe kandi abatwumvise uyu munsi nongeye kubashimira kwa mwitabiriye ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Birashoboka ko aho mutuye abanyamakuru bacu batahagera igihe cyose. Mubishoboye mwajya mutwandikira kuri adresse yacu mukatugezaho ibibazo birave wanyu. Ni radio yacu @gmail.com. Nsubiremo radio yacu @gmail.com. Nongere mbashimire hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi ku Ijwi rya Amerika. Mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.
Ngaramutse neza dususuruke ibiganiro byo